njengemiphakathi nabantu ngamunye. Sinesimanga sokwazi ukuphika lokho okuyikhona ngokwempela. Futhi lo mudla wokwazi ukuyikhohlisa nemiphumela engemihle. Angikubingelele ngemfudumalo ngamukele futhi engosine fresh. Ngengosibonelo Bethi Ngema ongumlomo kaBenny Diamond weChristianity Works. Kwiminyakanyaka kunobufakazi obusobala ukuthi ukubhema kuyabulala. Kodwa ngokuqhutshwa yilokhu osekusicacela ebhana namhlanje ukuthi kwabe kukukhohliswa nokuluthwa zinkampani kagwayi siliphikile iqiniso. Lokho kuliphika kwethu kubulele igidi zabantu. Iqiniso lokuthi ukudla ngeyithako zamakhemikhali kweqa kuyabulala siliphikile kodwa liyasishaya. Kunjalo ukukhuluphala kweqe kuyanda, ukushawa isifo senhliziyo kuyanda, oshukela konke kuyenyuka. Futhi kusuka ekuqaleni kokuphila belokhu kumele ukuthi kunomdali owadala umhlaba ube khona. Kodwa kunjalo siliphikile lelo qiniso sathi kwayiqhumela kwazenzekela. Silokhu sivuya ngehlamvu njengenkawu angithi. Kodwa khona kunjalo ubukhona bakhe nothando lwakhe kucace bha okwekhala ebusweni bami ongeke wadukelwa yilo mangiqhamuka. Amahubo 19 verse 1 kuya ku-4. Amazulu ayalanda ngenkazimulo kaJehova nomkhathi ushumayela umsebenzi wezandla zakhe. Usuku luyalandisa usuku inkulumo nobusuku ushumayeza ubusuku ukwazi. Akukho ukukhuluma awakho amazwi lapho izwi lingezwakali khona. Isilinganiso sawo siphumele emhlabeni wonke namazwi awo emkhawulweni womhlaba ulimisela ilanga itende kulo. Njengoba ngishilo ukuthi kucace bha kumuntu wonke, amazulu ayalanda ngenkazimulo kaJehova nomkhathi ushumayela umsebenzi wezandla zakhe. Ngakho mawuthanda ukuphika lokho kucace bha kukhona kodwa uzobe ukwenzela ukuyokhalakathela kulahlekeli enginapha edeni lakho lokuyisola kumbe ukuvume lokhu ukuze uthokoze ngakho konke lokhu uNkulunkulu akwenzele khona qede ube sephakadeni lakho lenkazimulo naye. Ngakho khetha kodwa khetha kahle. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu eliza kuwe li fresh namhlanje. Le nkulumo ungayithola nge-audio ye-WhatsApp inombolo ithi 067 706 0077.